This is the Olikomo no Kawai Nui. It comes in two parts. There's the kaheo, which is a request for permission to enter the place, and then the pane, which is the answer or the response by the person that's inviting you in. So here it is. Ha ale ale kaleo kalai. Ma puna leo polo ai kalai. E pule ka nae nae i ulupo. I ulupo no la i uluma vau. Ka kale ka neke i ka nihi. Kani o ka wahi ne vai. Keni hi ka hele nei e. Keni hi ka hele nei e. Ma wehe a ka neki i ka wai. E ho ike i ka wai anapa anapa. O ike puno ka mana o pono. E mai e hele mai na pohaku. E mai e hele mai e ia no makone.